njengoko konomkhulu kungazima kwesinye isikhathi kuba isibukeli lakho nobuzali sebusemahlombe engane yakho. Uyobuzwe sengathi ungenza kangcono kunaye ingane enzayo. Kwenzekani ke uma ubona abazukulu bakho benganakiwe behlile esimene singesihle? Uhlelo lezomndeni olandelayo sizodinga idisimo esifana nalesi kanjalo nokuza nosizo. Ngiphinde ngubingelele ezomndeni uhlelo lwakho liqhakathile olulethelezeluleko eyiphatheka ngaba focus on the family. Sithola umbuzo okhathaza nayo kugogo okhathazekile ngesimo senhlalo yabazukulu bakhe uthe akuba kusesigabeni sami yini ungenela uma ngibona ukuthi isimo sempilo siphephile asinampilo emzini womntanami kubazukulu. Ngiyamthanda ndodana wami nomakoti kodwa ngibona sengathi ikhaya labo alinampilo enhle kumzukulu wami oyintombazane oneyinyanga eziwu-10. Phansi endlela kungcolile kunolwelezo lubi lokudla okwasela kukhaphethe. Nabanabukeni wafica beka yonke indawo. Ukuvimbela indodakazi yabo bayigcinise emotweni kumbe esihlalweni sayo zikhathi zonke zeyingathinti okungcola. Nanxa isikhule ngokwanele kufanele iqala ukukhasa manje. Ngakube kungabasiza yini ukukhathazeka kwami ngesimo senhlanzeko eyingozi kwezempilo? Uma kunjalo, ngingasiza kanjani ukuguqolisa isimo? Imvamisa siye siluleke ogogo ukuthi abavale umlomo ngeluleko zabo kuze kube bacela abantu ababo kuqala. Kodwa uma isimo sisibi kakhulu njengoba uchaza cishe isikhathi sokuba kube khona owenza utho noma kungathiwa yena nonkosikazi wakhe uyakubona lokho noma qha, kodwa ngaba nakugcina ingane isemotweni njalo njalo, ingane neyinyanga eziwu-10 ithinga ube inyakazi emva kwesikhathi eside ivaleleke kwisigaba sokulala. Lo mnyakazo wokukhasa usemqoka ukuqinisa imisipha namathambo ayo nengqondo ngoba kade ihleli isikhathi esiningi. Ngesho uma kungenziwa lutho alukho luzokwenzeka ukuba umzukulu wakho athole lokuthuthuka komzimba ngempilo kuphela uzokhuleka kuleyo mfucuze oyichazile. Ngakho ikuphi ongakwenza? Kungaba lo sizo ukuqala ubeke usizo lomunye omdala uma kungenzeka umuntu owaziwa nawundodana wakho amkhonzile namhloniphayo ongangenelela ukumeleza impilo zomzukulu wakho. Sibekele isihloko ngoba umnene kodwa ukhuluma uqondo uthi twi. Lekela umakoti wakho nontana ukuba bangabonise ngathi kungendlela nje kuphela ukunakekela ikhaya ngokwehlukile kunokwabo, kodwa kube ukuthi hlehlehle babeke ebungozini ezempilo zendodakazi yabo. Zibeke egebeni lokulekelela ngokukhucula izibi nokubakhombisa indlela nosizo laludingakale khona. Uma bengakulaleli kumbe ungaboni umehluko emva kwesikhathi esithile, usengadinga ukuthinta umnyango wezokuthuthukiswa komphakathi. Usohlala kahle uyokululeka ngendlela eyiningi eyikhona. Kokunye kwakho kubuya sengathi indodana wakho nomakoti badinga ukufunda izifundo zokunakekela ingane. Ululeko oluphoqayo lungaba nesidingo. Lokho kungaba yinto engalanyelwa ngongoti ukudingakala kwalo. Okusemqoko kuwe njengogogo ukwenza konke okusemandleni ukuthola isupport nosizo lukahulumeni nolukhona nje emphakathini ukubeka izinga lomndeni nontana wakho phezulu. Njengengxenye yemizamo yakho sikhuthaza kakhulu ukuba unike undodana nomakoti wakho incwadi ethi Focus on the Family, Complete Book of Baby and Child Care. Le ncwadi lethi zeluleke eyihlahlelwe kahle zivela kuma-physician nabasemagunyeni ezobudokotela. Le nsiza iyatholakala kwi-ministry yethu futhi ungayi-oda ngokushayela ihhovisi lethu ku 031716 3300 kumbe ngokungena kwisitolo sethu esi-online ku-safamily.co.za. Okwamanje uma uthanda ukuxoxa nomunye oyisebenzi zethu ngokuthe xaxa, sicela ukukhululeke ukushayela umnyango wezokweluleka i-Focus on the Family. Iyisebenzi zethu eyiqeqeshiwe zothakasa ukukusiza ndlela zonke engakwazi ngazo. Inombolo ongayishayela ngu 031 716 3300 kumbe ungena ku-safamily.co.za bese ucofo ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo sasihlabelisa phambili umndeni.